meeɗa inde muɗum Haale, oɗo debbo gonɗole commune rural Kambila cercle kati kañum ka holiti wiide wutti julnugol sukaɓe rewɓe ana heɓa duuɓi jom. Li ñalawma hannde o ka duuɓi makko ana ɓuuri 6 jaagu o watta yalla mo heɓa daranade saɗɗawoy makko. O wi jonka wattu wari no yimɓeɓe haani faamude kutteje ko woni e julnugol sukaɓe rewɓe.
Julnugol ana hewtina suka torraji satti sanne fartade inde muɗum. Fe goɗe neɓɓe wawa heɓde ɗoyde jamman, saabi ko heewi e sukaɓe rewɓe julnaɓe ana wawi mursude yonkum en ceggal ɗigguleji waɗaɗe. Fartade kasin wasde heɓde negi hakkunde gondal gorko e debbo. Ɗum naati hannde torraji sattuɗi ko mata le galleji meɗen fartade lamorɓe meɗen.
Le leydi amen di 1000 rewɓe kañe sukaɓe rewɓe woni gonduɓe fewde tiɗɗalaji saabi haddugol ngol. Nam holitiri wiide rewɓe le gaɗoɓe immadaraji fa haɗa ɗum. Goto e mabɓe gonɗole laamu Sigasu mo yiɗa inde muɗum Haale wonko jaɓɓi seedade dow hen.
Min saabi ko julnami ɗo naatiken torra jaade hakkunde min kañ e jon suɗɗam. Miɗe sugli hannden saabi wawa ɗanade fe jamman saabi o torra. Kuteji mum ana satti, sakko so neɗɗo ana newa yaade. Menege wala fukume wawa wadde ngam meɗe wawa wullitade e hooreɓe yalla ɓe fiyat dabiri hono ɗo accirte.
Dunki e andanɓe kabaruji ɓiliɗe cellal kañum en ka holiti wiide kutteje ko woni e julnugol sukaɓe rewɓe ko ana nawi sanne. Eɗum wawi waddude e mabɓe ñawuji tampinuji ɓe sanne, hono yuppugol ƴiƴam fa yetto ñawu coofe kañe ko nandi muɗum. Andinde tan wiide julnugol sukaɓe rewɓe wattake le nokkule ɗe fuu le leydi amen ndi. Mariétou Abdoul Aziz o sage femme en songo.
Min ge ko andumi hono ɗi golleji wattaken le mene lamorra amen en songo ga, saabi yimɓe hewɓe ana ga andina ɗum jaati. So adi fa debbo julnama ana tiiɗi o waɗa ɓeewu le suldere, saabi neɗɗo wawa julnede feewi tawa tew muɗum taƴaka. Ɗo ana hewtina rewɓe torraji hannden.
Pelle ONG ngaji ana wondi wadde immadaraji fa famina jañeli ɗiɗo kutteje ko woni e julnugol sukaɓe rewɓe. Nga hooreɓe ɗeɗo pelle ONG kañum en ka ana nimsi sanne ko sariyawol wala le leydi amen ndi kaɗo haddugol ngol. Brahima Balo kañum yo kumaniɗo heeƴo de walde ne ɓe noddirta association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles.
Les programmes que nous mettons en
œuvre. Immadaraji ɗiɓe wonde wadde ɗi ana wonde faɓede to pelle yogaji kasin ko nayri bangal kaki kañ e jawdi ko hatta ɗi kulleji waɗede le ñalaɗe warande. Ɗum ɗe tiiɗe faamede saabu le lamoɗo yogaji yimɓe wi an wi julnugol debbo yiɗo fina tawa yogaɓe jeyata ana wiya ɓiɗum hassengina e dina aslama yaku. Ɗum naati saabu jeyate hannde so ni ɓe ɓaman saraje yogaji ma wawa le leydi ni. Feele leeɗe ɗe malke e muɗum ittinirta kerol ɗi saraje ana wota toon debbo julndake. Ga ɗu e tawede fo ɓe ana wadda badde rewɓe mumen walla julna malga. Nokkuje yogaje men maɗɗum to yimɓe lomɓi hiite ɓe woni ɓe haɓugol julnugol ɓiɗɗo debbo yo haqqileji ɓamaɗi to yimɓe jokkuɓe laawi tubakoɓe. Ɓe holliti fa hannen wiɗɗi laabi ana yedda dina Allah.
Kanko monsieur Balo ka ana jaɓani wiide laamu lindi kañ e gollijiɓe muɗum ana wondi wadde immadaraji ɗi wawi le ɗatol muɗum. Nga tawede ɗum fo holliti wiide immadaraji goɗɗi ana hani waɗede yalla oɗo golle ana heɓa timmude.